downloaded from
chiliswag.com.
One Gasto,
Legas,
Jack's Buena,
Kaga,
Jack Boy Cruz Family. Chiringa hande famukiti lwa kumbonjola Mukteleziva tuchwana lwa kungongola Alusasa vamu tufalu kapulifela Lusaliteni mwake mkushwa kufela Lusave mulimulu nosava niwe nanja Yapila vupi kuno ichisa yeomba Luboni ze sabisa zefta we naskuba Sesi bala bala abuzu ilevu amuba Mbalilito ze selu zembile mwapocha Lifolofolo ze vulaya nezisholokota Peto ni kusave kutifo uchileli kota Kapani kunge seuse pile seuse mota Kushisaka ni saha oskubani Hakuna kao hanyo kapa mbuze bubani Vizu kichakspo aka chakspoina Aluku timula olu ya fuwa tipa kata
Lelukasaba kenyilu
Luvene musho kabanji
Lelukasaba kenyilu
Lista bad wiki muspal
Luko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele la pela lifu Lulivele la pela lifu
Iske kamunu ya chabupi
Lelukasaba kenyilu
Matasari fasi mokanti
Lelukasaba kenyilu
Lelukasaba kenyilu
Nani nani confidence and savvy mutu And I'm prominent mila tukisibudu Ukanidiri musha chwanini singiri ngenja Runalo kona kufosa kafaba pikicha Azote luma tuwamo noro kendende Mwakotine musio ndo inge nizwalu inge Kacheno kutika ukeyo kisikevenga Usika musupa kie na bufilemba I'm very focused ifapila makwenyani Nakona kufosa manako ye ninyani Nani kasaba we na kambu itamamina Natamamu sipili kamuso ni mabuna
Lelukasaba kenyilu na
Tukuta nilipatela luvoni kale
Lelukasaba kenyilu na
Haluko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele la pela lifu Lulivele la pela lifu
Iske kamunu ya chabupi
Lelukasaba kenyilu
na Matasari fasi
mwakanti
Lelukasaba kenyilu
na
Lelukasaba kenyilu
Zero wone mabupilo kizengata Nimuvata kuliluska ya pata Marubia marukena mama tata Nimusele buletani tina patapata Zemu saba unazale ze savisa Halusa saba lunakona ze rubisa Naivali frasa wa president Hana lizuma account myself get Numaka nyanji, somu ni vize nyanji Kisemu semu niko muyeta milwe banti Ok ni saini ilifa kisaini off Nike fabuliji na kona kutula fuck off
Wani
poniso
Lelukasaba kenyilu
Wani has good chwani phone
Haiba tolongo luvoni kale
Mwala kwa tuwamu Siyo
Tukuta nilipatela luvoni kale
Lelukasaba kenyilu na
Haluko ni kusaba mutu ni miliko
Lulivele la pela lifu Lulivele la pela lifu
Iske kamunu ya chabupi
Lelukasaba kenyilu na
Matasari fasi mokanti
Lelukasaba kenyilu na
Lelukasaba kenyilu
Downloaded from chiliswag.com
Namatama baby Mwalu sivimo Mama Catherine Yeah, I see ya Mr. Martin my way One big Emma Man Muko One Ruby Doom Jizo One Dizzo Mbele Bele Mr. Dolopo Mr. Kes Kaseku Van Mwiki Musupali